Mwaise ni kuzami, mwapole ni pomukwai.
Atisha, mwaise ni ku...
It's B-Side Baba Pandemics.
Yeah. Tuala tampila paso hapa. Hey. Mwaise ni muzambia.
Hey. Yeah.
Mwaise ni muzambia.
Mwaise ni muzambia.
Ma, paze diari kawa.
Yeah, yeah.
Paze diari kawa. Yonse muri yetu nakwata kolera. Nangu kudi ubusaka yambira kulusaka. Haijina wafuaika pesu masuja. Nedo ni nchito ya kakanso ni shifi kofiari challenge. Pama university fweta pafuma wa madigiri. Nipa zika sifwe pafuma le testi peach. Noti kimukadasha ni yala. Na hili sika ingwa la fula. Kateka wesifwe hali walaka. Tengisha machito kama kubola. Ama taxi, muzambia misonko shachi Roma. Nechima na imba pangandati fwido kuchiripirida. Na chimie bashana. Mwaise ni muzambia. Eko bachindika fole no kuchira vene. Mwaise ni muzambia. Eko wana kashiwa kavire nume ikulu noti sukuru.
Paze diari kama.
Eko wano wachipo kuchira peri nidimoya.
Paze diari kama.
Nombali nefibali tamfishe zodwa. Ati Zambia ni Christian nation mama. But pa social media fiko petu la tamba. Tawafwere na zodwa vantunishi baka nisho kutamba. Makwe mkuko pala ya fula. Gama youthi wanofe finyere ryo kuno kukorua. Na mumfwa resurrection na itampa. Gani kundola na kubafwa wale huka. Paze di yari kosasi. Eko bashima pepo bapepesha mupasi. Palasti no kulombea mutulu. Testi riti ventini mweba ntuyo. Hawana kashivati na mafumo kuno. Party heads itawaiti na pishamo. Gawafoyo mwana kashite relationship kumu chita adopti. Ukwambira kumafuta kufya kufwala ni woka la shita hemu kuti.
Ifya bupura atase.
Bantu badi sheta. Ichefe kukitwe. Waliwo mfa wato kote. Rest in peace mukamba tepura rich. Death ya kweta hadibu ino bantu kumocha ish. Ibukisheni na chimie basha.
Mwaise ni muzambia.
Eko wapo kefi kombe kubwa ronoti kulipo.
Mwaise ni muzambia.
Ma news 30 minutes valanda fepari kateka.
Paze diari kama.
Kuma politishani kwa fula propaganda.
Paze diari kama.
Kuchingoloko valeko mana mapanga. Nikuise chalo cha Zambia chirelo la lesa wandindanga. No, mufi upo muri ukipani. Nilionse tufo panyuzi kwa kanyama umo wali muchoma. Mahedi marejezi wankashi yesu chavale sambirira. Hawakote kumona matine jazi wale kovekera. With the future readers of tomorrow. Imiti kule mpanga. Nomba wale vule shino no miti wale ucha. Muka shale nshimu mpanga.
Yeah. Zandi
music blog. Stories for my social media. For my news na muma paper na shan shan.
Alpha Entertainment's music.
Fimono kushanish. Team Sai Baba season.
My son.
Mwaise ni Muzambia. Baba Sparks, Sparks
Mwaise ni Muzambia.
Petro Sichon. West Copa.